yake. Yo, sikiza Mr. Silver, nimetua juu ya beat za FA record.
PYT Music.
Ulemo wako girl, one for mimi, hadi moyo wangu girl, ushakuamini. Ulemo wako girl, one for mimi, hadi mtima wangu girl, ushakuamini. Ulemo wako girl, one for mimi, hadi moyo wangu girl, ushakuamini. Ulemo wako girl, one for mimi, hadi mtima wangu girl, ushakuamini. Okay girl, nakuomba girl unigive nafasi, nataka uje uwe wangu manzi. Jina langu girl ananitaga Almasi. Lako girl kasikia wakikuita Nancy, wale mabeste wako wakina Mansi. Ala girl, nanukia kama na nasi, sunazaga falasi ulanyasi. We ulandazi, girl unashen like Almasi. Sasifa na kutupia kama ukubaluliza wakina Sophie. Juu hadi chini girl unanukia kama flower. Unafanya kandu hadi nina pagawa. Kambo rembo ugekua ukiua ugeanza tuna wewe girl ilo zuu. Ilo penzi lako la kishua lina choma zedi ya juu. Inafanya kandu nina men kama kando. Kindi love girl sita move kwa mpango wa kando. Ala nimi sasifa niko zuu ya mitambo. Ulemo wako girl, one for mimi, hadi moyo wangu girl, ushakuamini. Ulemo wako girl, one for mimi, hadi mtima wangu girl, ushakuamini. Ulemo wako girl, one for mimi, hadi moyo wangu girl, ushakuamini. Ulemo wako girl, one for mimi, hadi mtima wangu girl, ushakuamini. Okay, KMT, okay girl, mindo na kuita. Na kugomba girl, unisaidie ya kuficha. Nikicheki girl, kweli nalidhika. Nimetoka Faluda, ni kweli siyo dhika. Kaurora badu naendelea kwa kirisha. Na malapa kile zem kuwa baba wisha. Kwenye rap unazaga badu ninatisha. Na madem kila zem kuwa badirisha. Wakijibo na wachomorea kwa dirisha. Nikependa kukontuni ila zem mangu imeisha. Next time nitajaribu kwa rakisha. Ili niweze kwa kirisha. Three brothers, no, Mr. Silver, Jackie Moonstar, na Kangi City Vice. Ulemo wako girl, one for mimi, hadi moyo wangu girl, ushakuamini. Ulemo wako girl, one for mimi, hadi mtima wangu girl, ushakuamini. Ulemo wako girl, one for mimi, hadi moyo wangu girl, ushakuamini. Ulemo wako girl, one for mimi, hadi mtima wangu girl, ushakuamini.
Ukisikiza B.O.Y. Certified Boys, na mafans unazaga sini walo akali. Pande ya mistari waga tunazimix zedia kwe mekali. Ala tunaomba kompyuta fadhari, na mukikawa mujadhari. Kwa sababu sini walo akali pande ya mistari. Mistari zetu waga tunazilem na medhari. Na siku jichacha ini kichututa fadhari. Pia maaskali na mbada kisali. Wakikuchekwa na zaga kuchezea gemu ya umbali. Pia selekali, three brothers, no, Mr. Silver, Jackie Moonstar, na Kangi pia tusha mkubali. Pande ya mistari alikawa na medhari. Pene niya pananjia vipi ganta kugwaza kwenye njia. No umeni touch ya numeni gia. Hili gali move si lazime weke gia. Ata miga sazi move bila kunishona nipena pia ala.
Ulemo wako girl, one for mimi, hadi moyo wangu girl, ushakuamini. Ulemo wako girl, one for mimi, hadi mtima wangu girl, ushakuamini. Ulemo wako girl, one for mimi, hadi moyo wangu girl, ushakuamini. Ulemo wako girl, one for mimi, hadi mtima wangu girl, ushakuamini.
Yeah, Mr. Silver, you are a favorite girl, set that voice.